Mazuri wafanya kwangu daily, nikikumbuka mbali nilitoka. Baba, jina lako litukuzwe, wacha tu nikutangaze, Wakenya wote wakutambue, hadi ngambo wakujue. Hey. Kila mmoja seme ha, ha. Kila mmoja seme ha. Hallelujah, 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 ah. Hallelujah, 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 ah. Wacha ni kusifu daily, wacha ni kupraise daily. 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 Penzi yako mengi sana, sitasema nitaguza baba. Dhambi zangu wewe kuziosha, kwenye moto wewe kuniepusha. God, acha mini ku praise, kukutoka misi wezi. We wangu tabibu, umeponya vidonda vyangu. Hey, 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 hey. Wacha ni kusifu daily, wacha ni kupraise daily. 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 Wewe ni baba, wewe ni mwenyezi. Haufananishi, haulinganishi. Sifa ni zako, sifa ni zako dadi. Sifa ni zako, sifa ni zako dadi. Kama si wewe, ningekuwa wapi mimi? Kama si wewe, hey yeah. So powerful. Wacha ni kusifu daily, wacha ni kupraise daily. 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 White Savior, White Savior.